Kalimbofu mwawo kusagula kalumbu itundu vya Uganda. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni tebuhabula sabi abantu ba district ye Kamuli okumanyanti bateke duwa okungera okukwasiza ko government na dalamu kutonda we mirimu egigasiza awamu abantu gamba ngo okugunja wa makolero awamu n'okwongera okwettanira ebyobulimi ekyo kijja kubayamba ebitundu byabwe okwongera okukulaakulana ate n'emirimu gibanatandikawo gavumenti egenda kwongera okubakwasizaako. President Museveni okwogera bino asinzidde mu lukungaana lwakubye mu kisaawe ekyasomero lya Bupandengo Primary School erisangibwa mu bitundu ebya district ye Kamuli bw'abadde ng'anoonya akalulu. President Museveni agambye nti enkola ey'okuyambako mu kutondawo emirimu ng'okussaawo amakolero kiyambye nnyo gavumenti okugikwasizaako okulaba nti bannayuganda bafuna emirimu era wano w'asinzidde n'atendereza nnyo Magoola eyatandikawo ekkolero erikola sitaaki ava mu muwogo era ono agambye nti gavumenti egenda kwongera okumukwasizaako okulaba ng'ekkolero lino lifuuka erya naggwano ddala abantu bongere okuliganyulwamu ebirivaamu ate n'emirimu gyeyongere.
I was with my son Magoola. He has got a very good factory of starch from cassava, which we are going to support. We shall support that industrial park. But we must be clear from the beginning. The chivaro of muhogo per acre per annum. I need to check with Magoola first. How much does omuntu mutono like ikazibiri or ikemu walima mogo, how much would he get in a year? Now if we find that the money is not so much per acre per annum, then we should not repeat the mistake of the mikado, the small person to try to be okunyobulezi bwomunene.
Museveni ng'akyagenda maaso n'okunoonya akalulu mu bitundu ebya Busoga atotodde ebirungi ebikoleddwa NRM mu kitundu kino eky'e Kamuli ne Busoga yonna okutwaliza awamu wabula bwatyo n'abasaba nti baddemu okumulonda kubanga abamuvuganya bonna mpawo kye balagawo okuggyako okwogera obwogezi.
I ask you to support NRM because of what it has done, which are on the ground, and when somebody asks you why you are supporting NRM, tell him that NRM has already put some matufari on Uganda's house. Peace, development, wealth, and jobs. Iwe, avuganya NRM, go etafari, otadiko tafari chi. Okoze chi, obujuzi buliruda wanti, onesha ukoze. Bazela bujuzi buwana buwana. NRM oye! Umusada omukuru w'ekikofiira oye! Rebecca Kadaga, oye! Hawaii NRM, oye! Uganda, oye!